NgokukaMatthewu 22, uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemfanekiso wathi, "Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, "Shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami. Izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile zani emshadweni." Kepha badelela bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. Kepha inkosi yathukuthele, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, "Umshado usulungiselwe, kepha abamenyiwe bebengafanele. Ngakho-ke hambani ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke ningabafumana." Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle, indlu umshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Kuthe inkosi ngena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado. Yathi kuye, "Mngane, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?" Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekwini, "Mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ngoba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo." Khona abaFarisi basuka bacebisana ukuba bamhile ngeZwi. Bathuma kuye abafundi babo kanye nabakaHerodi bathi, "Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. Awukhathali ngamuntu ngokuba ubheke ubuso babantu. Ngakho sitshele uthini wena, kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma cha?" Kepha uJesu ebazi ububo babo, wathi, "Bazenzisi, ningilingelani na? Ngitshengiseni imali yokuthela." Bamtshengisa udenariyo. Wayesethi kubo, "Ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na?" Bathi, "NgokaKhesari." Khona wathi kubo, "Ngakho-ke, nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu." Sebezwile lokho, bamangala bamshiya bamuka. Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi, abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza. Bathi, "Mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana, umfowabo kangene umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona-ke kithi zelamani eziyisikhombisa. Okuqala wagwanwa, wafa, engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. Kanjani owesibili nowesithathu kwaze kwaba kowesikhombisa? Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Lokhu bonke babe naye na?" Kepha uJesu waphendula wathi kubo, "Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo, anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi, 'Mina nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na?' Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo." Kwathi izixuku zikuzwa lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. AbaFarisi bezwile ukuthi uJesu bathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye. Omunye wabo, isazimthetho, wamlinga wathi, "Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na?" UJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilo umyalo omkhulu nokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo miyalo emibili, kubambelela umthetho wonke nabaprofethi. Besabuthene abaFarisi uJesu wababuza, "Nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?" Bathi kuye, "EkaDavide." Wathi kubo, "Pho, uDavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi ethi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho." Ngakho ke uma uDavide embiza ngokuthi inkosi, uyindodana yakhe kanjani na? Kwakungekho bengamphendula ngazwi, emva kwalolo suku akwabe kusabakho muntu onesibindi sokumbuza lutho.